Epa, dina mugurira mankwala chifuwa zakala bwino.
Anti, chimene chochimvetsa ngati ndi chifuwa chopitirira pa chifuwa chosepa. Ndiganiza kuti mubwere nane ku kliniki.
Ndakhala ndi ntchito kwambiri mu stolo langa lero anesi. Ndidzamupereka mawa ngati sadzamva bwino.
Inwanti pa stolo lotsatira. Chonde kwezani volume ya wireless yanu.
Ngati mwana wanu apuma mofulumira ndi mofutikira anapeka motere chingakhale chizindikiro cha matenda yakulu ya mapapu yotchedwa kalaso kapena pneumonia yamene ngati chanachirisidwe yangakhale yokupha.
Ha? Ndicho chimene mwana wanga ali nacho mchifukwa chakamufunika kupita nane ukliniki tsopano anji ngati ndikalaso
akatswiri aza moyo angamupatsa mwana wanu mankhwala kuti achike
koma mankhwala awo afunika kumupatsa mwansanga.
Chabwino ndambetsetsa nesi ndidzamukonza kuti ndibwere naye.
Matenda akalaso angaphe munthu ngati mwana wanu ali ndi chifuwa ndipo apuma mopulumira ndi mobutikira muperekeni ku kliniki yapafupi nthawi yomweyo. Uthengawu okubweretserani ndi aunduna wa zaumoyo kogwira ntchito pamodzi ndi bungwe la Development Media International.